Ngithelele inkosi yami nazo zonke izithaza phinde futhi ngicela imali nababonke abangenabo ngithelele inkosi yami nazo zonke izithaza phinde futhi ngicela imali nababonke abangenabo
ayasithi uyishubithi hlala nabafana kwemumishi oyifela ukuthi silungise mina senisikele masimpayisisi ayasithi uyishubithi hlala nabafana kwemumishi Oh, I feel it's easy to lose. Mine is in the killer, my son, by the
sea. Yes, and it's a one, the belly monks. Who can ban all your savings? Umdalo, your lining. Who can ban all your savings? Into who I find it. Who can ban all your savings? And ban all your savings. Who can ban all your savings? Only me, I shall it. Only me, they get it. Only you, Baba, sell it. I pop for me, but sell it. Ulimi liyashele, ulimi ngibekeze Umlilo babasele, ayibukuni, basele
Ayisuku mini penduka, yashuti saba mangula Haikuta wana mangula, nyatunuka kalumaluka Ayisuku mini penduka, nyashuti saba mangula Haikuta wana mangula, nyatunuka kalumaluka Ayisuku mini penduka, yashuti saba mangula Na mangula ngiyathunuka khalumalu hayisuki mini penduka ngiyashuta saba mangula hayikuta wena mangula ngiyathunuka khalumalu
Yeah, say she be, say she be, say she be, yeah, say she be, say she be.